gollinage gumsa ka tokkumma motummota hala rakko namo mana anno tigray ke sarati marechu kamisa bori ka walgauto diplomaton kalesa maddodu associated press tidu batani jiru walgay chakka geggesamu bi Irelanding kanga fatame yoto garagu ya ware cufatan geggesama jedame jira akka diplomaton sun jedanitti walgay kana boda ibsawlo basu isun wammir kana imiti jallane tudes
Golli nagay gumsa yero dumaf waye Tigray irratti ka dubbate guran dalalla mayoto yero sana gargarsi dalana maada balatan gamas akkaseenu gafate ture biyonna Afrika kanneen misensa golli nagay gumsa ta'an dursani ibsa barre faman walin basu didani turan walgayin kamisa bori gagge famukun gafi biya Irelandi noto misensoni golli nagay gumsa heddun simatani jiru jechudan diplomatin maqana kan ibsamni gafatan dubbatani jiru gocha gara jabinati Tigray ke satti dakkabe jedamun gabafa manirat addunyan qoranna kagagges Faransay Estonia Norway Britain United States kiptata kalesa gafatani jiru bati sadasa darbe jalqaba warani Ethiopia gara bulchisa nanno Tigray egadu leboda gollinage gumsa dimma kanarratti walgayti qogagesse ture biyon Afrika misensa ta'an dimmikun imma keesso biyattiti rojedan biyonni gamadiya misensa ta'animmo hala gargarsa dalana mafi ummanni Tigray hedduminan gara biye ollat esun tokumma motummota kanagaf nagenya addunya fitigafatamni raju kana keesattir machu qabasa jedun addan qodaman walgayin jalqaba cufatan sadasa digdami afur kan gaggeefame yotaw inni lammatas mudde kud afur cufatan gaggeefame walgay guran alallam gaggeefa misana durature walgay hundu marattu waliojin ibsibasan injuru tokumammotu mota akkalabsetti angota Ethiopia walin sadarka qajelfamat gutumma biyetti senu tole jedani juru garu waligalten kun ojirra olunsa ilalamuf jira kiptata kalesa dubbiman tokumammotu mota Stephen Jarik akkajedanit wanbarbachisu ilaluf imalli karorfame ammayu angawanni Ethiopia ofarka qabbu jedan ummanni kuma dibba heddun kan walwaraansa Tigray keessan midaman hin dakkabamin jiru kan jedan dubbihiman kun keessuma kanneen baadiyya Tigray keessa jechuudhaan ibsa guyya guyya kennan irratti dubbatu hojjetoonni gargaarsa saddeetta macaalan Tigray seenuuf ehama argatanii jiru garuu kan imala yeroo gabaabaaf kennamedha rakkoo mudatu jiraatuyyu hojjetoonni gargaarsa dhala namaa kanneen achi jiran gargaarsa kennamu dabaluuf tarkaanfii fudhataniin jijjiiramnaangi tokko argameera keessumaa gargaarsa nyaataa magaalaalee gurguddoo keessatti gama waliin ga'uun jedhameera jaarmeewwan kan mootummaa hin ta'in yookaan NGO'n barri 2021 ega seenee jalqabee golli nagayee gumsaa walgayii gaggeessuun murtoo akka dabarsu gaafataa jiran kunis gargaarsa nyaataa Tigray keessatti raabsuuf danqaan jiru akka ka'u Tigray keessatti yakka waraanaa raawwatame jedhame irratti battalumatti qorannaan akka gaggeeffamu kan gaafatu ta'uun ibsameera.